Yeah, yeah.
Westside Music Blog.
Your boy Clema. Yeah. Your Highness. Yeah. Simon G. The story spinning now. Come with me, I'm a good man. Me and I'm a good man. Mokote mam, last born kaola mokote mam, baola ni koma unza keri pala mam, balo sika balo toile mokote mam, mama stress I pray for revenge now, I wish you come in right now, kwa pilo kimi utwa kemutawa mawe, fa pilo yaka seli broken heart.
Kibuma imalusika pilu aina tachwa na kimushika ni wona vo uncle my brother and sister kwa pilu ya kaluli sani sister seluvona la inge tukutwa mafisa life yelu pila faseli ya mafreestyle kono anyway Jehovah walu uta ni comforta peya lukumbaba mahuta kono alu la pela walu utwa ni kolushimbela tuvya na mwa ukwa zeki zengozi mwavuka kuli kwa mafelelezo likashupalika kuli life kacha ya matiga uda mavote na chwale lukava mabega. How I wish mamu you are here. Kambe na koka ufela I'm happy here. Mwai pilu ya kakwanu inzi broken. My brother this call are dropping. Havana ya kuleka mabopen. Scoofy uniform and my stocking.
Fa pilu ya kazeli broken heart.
Sima chicken ifunsan.
Zeli broken heart. Zeli broken heart. Broken heart. Broken heart. Fa pilu ya kazeli broken heart. Zeli broken heart. Broken heart.
Downloaded from Westside Music Blog.net.